What's up? It's Nana Lights, and you're listening to DJ Snare.
Alexis on the beat.
Nadia.
Bruce Melody.
Ndo nimefika nyumbani, kila mtu anatabasamu. Kuna furushe la sahani na vyakula vingi vitamu. Mama keka nambia ete mwanae anaoa. Dada keka sisitiza na siwewe nadi anaoa. Tulivo pendana hatukuwa hizo sana. Mapenzi kwa sana na leo naona. Nilimwekea ahadi nitamzalia wana. Wa kwanza Kai, wa pili Zuena, wa tatu Maria. Nilishamwekea ahadi nitamzalia wana. Wa kwanza Kai, wa pili Zuena, wa tatu Maria. Kipepeo pepea mwambie asioe mwingine. Kipepeo pepea mwambie mindo nampenda. Kipepeo pepea mwambie asioe mwingine. Kipepeo pepea mwambie mindo nampenda. Kipepeo pepea mwambie asioe mwingine. Kipepeo pepea mwambie nampenda. Kipepeo pepea mwambie asioe mwingine. Kipepeo pepea.
Tubili bado nakupenda. And I know na mimi unanipenda. Na sikutarajia kukuvunja moyo, baby nisamehe. Ila unajua masaibu yangu ma, utaweza na kukosa kwangu ma. Inauma sana kukuacha we. Ila sina budi baby. Turuzu sanya ndatemea. Kusa sina jimbele ngongu sigi nyuma. Babe I just wanna kut your head kwa. Jeno gimiti ya biti chuma. Ni kweli tulipendana, hatukuwa hizo zanai. Mapenzi kwa sana na leo na uwana. Ila yote mipango ya Mungu na kuombea mema. Kubali safari ya mapenzi imefika mwisho.
Kipepeo pepea mwambie asioe mwingine. Kipepeo pepea mwambie mindo nampenda. Kipepeo pepea mwambie asioe mwingine.
If you wanna see me, I'm here to stay. I will never leave your side. When you're watching on it, you Madeleine. Mumuti makurei, niwa wibera. Deep down on the more, it's in ego proshusa. Nziza nangu sete, ndagukunda. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, tricky, don't know how you do me. Tell me that you never leave. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, tricky, I don't know how you do. You got me falling for you. Tabasamu, baby.
Baby, 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 baby
Coco bien focar. Look in my eyes and tell me what you see, my darling. Yummy, yummy when I kiss you slowly. Taki, taki when I need you. No matter what I do, all I think about is you, baby. If life is a movie, looking so cool, you are my favorite part. Oh my beautiful, 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 beautiful. Simbano nunye chiriza, tari wo side to side. I wanna choose you a billion times, and every season. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, tricky, I don't know how you do. You got me falling for you.
Don't even think about it. I've been there before. I wanna give you license to take over the city. KGL and Yako, you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. Girl, you know me, they will be controlling. So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone, use a handy. Sweet lover, I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover, I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina, hey. Say whatever you say, she's my new lover, I deserve her.
I could be a instructor, I could be your guide. I could be the leader, we go to Jekumurongo. I could be your vodka, in the hearty daily. You don't have to worry, girl, I'm looking for your lover.
These things I see you been doing, I like it, baby, how you moving. You don't know you can do it yourself. They come when it can be caught in myself. Mommy, yo, I think about showing you to mama. Baby, you the movie, you can stay for longer. Putting on me how you did the moody weekend. Call me anytime, you can come over. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. Girl, you know me, they will be controlling. So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone, this is handy. Sweet lover, I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina.
Safari ndefu yenye mateso, machozi, mizigo, vikwazo, ila yote umenitua. Naomba penzi letu lisife kesho, ukanipa pressure mawazo. Chonde mama utaniua. Na vile ujui kununa fundi wa kudeka, hata sija kutekenya unacheka. Oh, tambua usha niteka. Bila chakula na nenepa, my love. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa. Sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau. Kuliko ukanyanya sika, ilo mpenzi usaha. Mio oh oh. Mi amor, I love you. I love you. Minakupenda sana.
lawama, umbo lawama unayabia miguu. Unanichanganya, ukinama naangalia tatu. Nipakulie chakula mama sikomi, asubuhi mchana mpaka jioni. Michezo unaijua mama msomi, pini kitovu kifua na sikioni. Salama nikiwa na wewe hata kama nina shida na saa. Sura kama malaika na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe nitoke duniani angalau, kuliko ukanyanyasika. Ilo mpenzi usaha mio obo miamo ona mapenzi chenga yakikupiga unasarenda. Na wengi wakipendwa wanasahau kuna kutendwa. Mapenzi chenga yakikupiga unasarenda. Na wengi wakipendwa wanasahau kuna kutendwa. Wapi mkandarasi wa moyo, ukuta wa mapenzi unabomoka. Kinachoponza wengi ni moyo, wakikalia kutika mfuma na donoka. Wapi mkandarasi wa moyo, ukuta wa mapenzi unabomoka. Kinachoponza wengi ni moyo, wakikalia kutika mfuma na donoka. Unajisifu mempata, kumbe alomwacha na mfata. Anachotaka na kipata, wanasema wara na taraka. Unajisifu mempata, kumbe alomwacha na mfata. Anachotaka na kipata, wanasema wara na taraka. Naogopa, 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 naogopa. Kwenye safari ya mapenzi mimi siusiki. Naogopa, 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 naogopa. Tena tochi ya mapenzi sinimulike. Nimeyaona bayana, no mana sitaki kumbuka ya jana. Alivoni danganya, moyo wangu kapiga dana dana. Nimeyaona bayana, no mana sitaki kumbuka ya jana. Alivoni danganya, moyo wangu kapiga dana dana. Kwani niliza mapendoni, akaniteka mapenzi. Tena nilimweka moyoni, naweza sema pesa ndio breki, ila mapenzi hayasomeki. Umemteka kwa mali na cheki, kumbe vyombo anakula muza magazeti. Unayemwita baby anaweza bebwa kama begi. Mapenzi yanabadilika, unaweza ukamwita shemeji. Unayemwita baby anaweza akabebwa kama begi. Mapenzi yanabadilika, unaweza ukamwita shemeji. Unajisifu umempata, kumbe alomwacha na mfata.
What's up, it's Nelly Lights and you're listening to DJ Stan.
Natamani roho yangu ijue nikufungulie, ujione vyo kupenda na wewe uridhike mpenzi. My do or die, I'll die with you. And if I'm living, I'll live with you. My forever, forever with you. Sherry, sherry, sherry.
You are my one and
We could dance all night, but it's okay.
Ulizaliwa wani, wewe ni wangu najua.
Ulizaliwa wa mimi, mimi ni wako najua. Nikupe nini usichondoka my dear.
Kipasua roho yangu utapata wewe najua. Ah, ah, kuna mwingine nampenda najua. Madhaifu yangu kukupenda wewe najua. Kwa wengine lipitisha muda najua.
Tell me, is my love gonna be enough to the end of time? Ooh, yeah. Gonna play miss your mama, Ayana. The way you move your waistline, Ayana.
God bless your father, Ayana.
Umogo magaribi, baby, Ayana.
Na kamaradi ya time chemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi mashine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby, closer. Ooh, baby, take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makido gido. Fanya tome big a deck. Make it give me something.
God bless you.
Keep me going, because of you. Na panda mkunaji Samini panda mpendaji mama Swear, sitaki hata nani Kanifunza ukunaji mama Mtoto we ni victima Kani umemememe Yumani kwangu we ni victima Kani umemememe Mtoto we ni victima Kani umemememe Yumani kwangu we ni victima Kani umemememe
Me and more Tell more Ooh, baby Hakuna mwingine kumsikia Kwenye masikio yangu Hakuna mwingine kumuona Kwenye macho yangu Ni bebe, ni bebe Hani, ni shushe maba Ni gege, ni gege Ni kwako tabani Hey, ah, mi amor Nikuite jina gani baby Hani, uu Jina gani mahabuba lazizi Monamo oh, Monamo
Kimamba on the beats
Hey, hey, yeah Baby, hey My univonica never seen before Unavyonipa never seen before Wengine wanini Oh la 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 Never seen before Tewote mpaka kifo Madunga embe wanini Oh la 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 Kwenye joto ni pepe Kwa baridi ni kumbate Kwenye mvua ni kinge
Nishushe mabali Nigege, nigege Mikoko tabani Hey, ah
Mi amor
Nikuite jina gani baby Honey, ooh
Mon amor
Hey, hey
Mi amor Nikuite jina gani mama
Jina gani Lazi
Tenzi ya mkata,
tanga kufa, ya mekwisha Inemo kuna hema, mapenzi ya nachosha ya nafujara Nafsi yangu inasema Chosha ya nafujara Nafsi yangu inasema Bora ni mpende tu waloniza Uchungu wakulia daily Mapenza linifanya nisile Kasina kumbu kumbu ile Wamba ulinikosha no Uchungu wakulia daily Mapenza linifanya nisile Sina kumbu kumbu ile Kumbu linikosha no Mazako mini likufa Nikazikwa Nikaoza Mapenza linitesa Nali nitupa Nimefufuka yeah. Mini likufa Nikazikwa Nikaoza Mapenza linitesa Nimefufuka yeah. Thank you.
mapenzi yalinikausha. Natamani kuwa single, ila na upwiru na kabako. Mabinti wenye vifundo, au ndio mi wananitoa roho. Kasiri tu ya jambo lile, ni kama chakula lazima nile. Mimbovu sana jambo lile, na ufundi wa kutosha. Kasiri yake tu jambo lile, ni kama chakula lazima nile. Mimbovu sana jambo lile, na ufundi wa kutosha. Wenzako mini likufa, ni kazi kwa
ekstrausa.
Mapeza ya mitesa,
my body, you make me lose my mind. You give me tempting poco loco. Come baby, spend my money. I feel I'm deep in love, because I got you my love. If I offend you, it's in my path. I will come back to apologize. Let me call you sweetie honey. Pokwangu wa uhakika, uni utamu gani. Weza kumini shika. Let me call you sweetie honey. Wakwangu wa uhakika, uni utamu gani. Muda wote furumai.
Baby let's go far away.
Far
away. Baby far away.
Far
away. Oh far away.
Far
away. Baby far away. Baby let's go far away.
Far
away. Baby far away.
Far
away. Oh far away.
Far away.
Baby far away.
Fata kipi, hakuna jipya duniani, nishafanya utafiti. tena umewaacha mbali ulipo we awafiki. Maombi yangu toka kale nimepata rafiki. Na hata nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari, kukupenda ni wajibu. Nisiulizwe maswali, baby nipe taratibu. Uo utamu asali, kukupenda ni wajibu. Nisiulizwe nono, kwako ntanyangana.
Tanyangana nawe,
kwako ntanyangana.
When I look in your eyes, all I see is paradise. Give me your hands right now, I need to test your best with my heart. Me wanna look in your eyes and say nakupenda. I wanna hold you tight from the morning till the night. Oh, oh, auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. Put it on me, while your body, oh my baby, you're amazing. Auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. More you not see, so now I see. Me shamo, you go be my babe.
My babe,
be my heart.
My babe,
be my shoulder.
My babe,
be my leg.
Oh my babe,
you go be my babe.
My babe,
be my heart.
My babe,
be my shoulder.
My babe,
keep it natural.
My babe,
baby, nyami feke. Up on Munayaki. All I want you to do, cause you want it now, okay? I wanna be the only one that you call it, darling. Oh, what a man got to do to call you my lady? Oh, for a million years, I go there too. When you move, the way you move, move. I like it, baby.
My babe,
be my honey.
My babe,
be my sugar.
My babe,
be my lady.
Oh, my babe,
you go be my babe.
Mapenzi ni bahari lisilo na mwisho. Mapenzi ni moto kwa roho na haichomi.
Nimempenda msichana ewa Kisonko. Mi humona kwenye ndoto usiku nikiwa geto.
Pole,
pole,
pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole
utapata.
Time utapata.
Hakuna matata.
Hakuna matata.
Hakuna matata.
Hakuna matata.
Enda pole pole. Bado unasaka.
Bado unasaka. Penzi wangu never leave me. Penzi wangu rende pole pole.
Kiniona, unakosa fura. Ziache kona kona, kwa nini ujipekara. Mama, minajua unachotaka we, unachowazaga. Ata mimi napitiaga, ila tunachikaza ye. Na siwezi kumaliza verse, bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako nona loneliness. Bila kusifia you are pretty fast. Machoni mwako kuna loneliness. Najua kuna vingi we usemi.
Mwaku mimi sombaya.
Atomi.
Mwaku mimi sombaya.
Atomi.
Mwaku mimi sombaya. Nieleze.
Enda pota mimi is just call me.
Mwaku mimi sombaya.
Nipigie.
Mwaku mimi sombaya.
Mama ubiye.
Mwaku mimi sombaya.
Kuna mazuri mengi umefanya, sikutangaza ubaya. Kuna mazuri mengi nimefanya, sitokusemea ubaya. Please let me know. Oh, oh, oh.
Sijua kweli so maigizo, maigizo.
Let me know. Oh, oh, oh. Labda we misina tatizo, tatizo. Siwezi kumaliza verse, bila kusifia you are pretty face. Machoni wako nona loneliness. Siwezi kumaliza verse, bila kusifia you are pretty face.
Singetokea, ningeongea nini leo. Bila ya penzi lako, ningeenjoy nini leo. Imekuwa bora livyo potea, ukatokea wewe leo. Tena bila huruma yako, ningetamba wapi leo.
Singetokea, ningeongea nini leo. Bila ya penzi lako, ningeenjoy nini leo. Imekuwa bora livyo potea, ukatokea wewe leo. Tena bila huruma yako, ningetamba wapi leo. Kwenye barifi nikukumbate upate joto. Twende kwa pipi ya tupe baraka tuzae. Mtoto sop sop. Tumbora kuvalia crop top. Fane sawa nini. We don't talk talk. Sitaki shovo nisha blow bro. Yeah.
La 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 la. Lala kifuani.
La 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 la.
Kichuna lala usinzie.
La 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 la.
Umembeleze ni kuimbie. Sukari, ananita asali, lamba lamba pipi. Kuku mwenye kidari, shepu ngangari, na kuvunja kiti. Kunifunika mba, saupendo wake, mnibeba mwena juu. Wakimponda saa.
mtoto sop sop. Tumbo la kuvalia crop top, faima wa nini? We don't talk talk. Sitaki shobo nisha block block.
La 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 la,
lala kifuani.
Bado na hasira, bado na nichukia, bado na kinyongo. Moyo wako lisha zira, bado na ninunia, hivi bado na usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli inaniuma kila nikikumbuka sitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa siri. Naona na juu tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefute. Sipendi tuchukiane. Naugua kila nikikumbuka zamani.
Yes, sawa.
pressure unaingia, sina akili ya kuchange idea. Apo apo nimemng'ang'ania, apo apo nimeshikilia, na visokoro kwenye mtaumia na kwa hakika. Haya mapenzi kusema kweli yataniua. Sema kweli yataniua. Na penzi letu ni kama suna, na ulizi kama suma, hata akiona bado napenda
suma.
Namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia, na kila sababu ya kujivunia ye. Yani kila kona umetimia, napenda manukato kinukia, ukinigusa ndo nazimia ye. Yani kama ndege hawanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae ninawe. Uje ni kubebe wa shangae, wenye uchungu wa kazae, tukicheza kuchekuchi na hotae minawe. Unagula bia wala unafido, chuchu za kunitoa majicho, hata uvaibunia bado uko simple unapendeza. Shepu sinia kiuno kijiko, chumani wanipa madiko diko, kifungua koki ya nini mafuriko. Umeniweza kuma baby te amo, te amo, kuma baby te amo.
Metade de mim, mon amour. És destaque de todas as rosas que tem no jardim, no jardim. Essa forma você é louca, me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica na lume. Palmas pra mamá, pra papá, por fazer essa menina. Menina mais linda do mundo, exata choco choco, que me toco. A mamacita que me tombalou, que me tombalou. Exata choco choco, que me toco. A mamacita que me tombalou, que me tombalou.
Oh my baby, te amo.
Macho yalikuona, moyo ukakuchagua, mdomo ukasema nakupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu kwako sioni. Penzi ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvae baibui kanga, viatu vya kuchuchumia kangaru, kisima tuitanga, we ubani fukizia pambetu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini ju. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah.
size yangu, yani nalioga soko nawa na filimbi nitapuliza kuita ndege wa kunengua kwa mbaru nikienda ikitanda shuka za maua uwa ya maru kisha tukonge na fenda mambo ya kujizimua na varu nifunge upande kanga papu juma we kwa ruwa kwa kwaru. Oh baby,
you make me wanna sing.